waxaa jirta waxaan kaloo duubayaa hees kaloo la yidhaahdo mowlbari mowlbari ayada anaa tiriyey wuxuu leeyahay bilow gabay baa kale rogaan maanse baabka loo furay bismillaahi waa kow hirarka isbarkada iyo mawjada isbuurtiyo garaadaha biyaha iyo meelaha bannaan oy baddu ku xaragootiyo iftiin baxay ma moodaa geeyadii bureeko baroorkeeda midabka ahayn si quruxda bilo iyo shucubaala dahab iyo bulcad lagu hagoogo meel beratan yaal iyo fagaaraha la kala baxa lagu soo bandhigalo daaqa sugi ma moodaa waa goobaryaayiyo habeen soo baraarugay bidaantiisa ugu boontay baraxday sagalkii fadadkii biyaha siday baalka uma rintoon isbedelin ma moodaa guga oo burkaday oo balyada xarfanay iyo baadkiiyo caleemuhu isu dhaaqayaano hadba laama farak badan naacow ka timid bari la bardoodamaysiya kayn bacrina ma moodaa ubax wada bislaadoo beer cusuba ku yaallo inta baarka loo timay isbedelidda midabyada isha baaka jecellihi baalka isu diidoon baalka isu diidoon dawruha xabrushii xiliyadaan baaqana berise aanan kodinla ku liseen bitaaciyo cir barqaday ma moodaa cidlo lagama baano ruuxaanad weli baranbuunay laguma sheegee alla bilo cadaalay urdangooyay soo baxay waa ugu bil dhalatiyo weli xabad barshaahoo balalaha sidaan qabo maskax baaxad weyn bay garasha uga buuxday markay haybad badanay marka quruxda bilo iyo xaragada u baydheetinta baahda fidisee kala bixisa laafyaha afarqaadla boodiyo bugintii ku socotiyo baadlaha dalaasha iyo shimbiruhu ma buubaan afartaa balooli weli bayd kalaa haray haddii baabka maansada ruux lagu bukraa jiro inta boog jacayl iyo xusuusaha aan baabi'in labaaxaa degayso booliyo ugu gubayo ruuxa isu bixiyaan buunu tumi lahaado buuraha kalgacalkee u bidhaama sanadee lagu beero udugaan ka balweyn lahaado marka jaanta boodee saddexdayda baabaco lugta bidix ku goysee dadka beerka nuguli bururaan dareenkan bartankooda dhoolbari bilada ugu tegla maanta